kororka ayuro baya keenay in kharashaadka militariga caalamiga uu gaaro rikoorkii 8-aad oo toos ah oo ah 2.4 trillion oo dollar ama 2.2% wax soo saarka guud ahaan adduunka sida uu sheegay macadka caalamiga ee cilmi baarista nabadda ee Stockholm ee Sibri loo soo gaabiyo. Arrintan waxaa dabada ka riixaya dagaalka ka socda Ukraine kaas oo ah kharashaadka miisaaniyadda Yurub ee kor u kaca, laakiin sidoo kale arrinta xiisadda bariga Eeshiya u dhexaysa Mareykanka iyo Shiinaha ee aan xal laga gaarin ayaa sabab u ah, ayuu yiri cilmi baareed Nan Tian oo ka mid ah qoryaasha daraasaddan kaasoo la hadlay wakaaladda wararka ee SP. Yurub ayaa 13% ku kharash garaysay cilmadeeda sanadkii lasoo dhaafay 2022 marka loo eego 12 bilood ee lasoo dhaafay markaas oo sanad ay u buuxsantay duulaankii Ruushka uu ku qaaday waddanka dariska yihiin ee Ukraine. Tirada ayaan diiradda saaraynin ficil bararka jira, taas oo micnaheedu yahay in kharashaadka rasmiga ahi uu sidoo kale aada u sarreeyo sida ay Sibri sheegtay. Taasi waxay ahayd kororkii ugu xooggana inta badan 30 sano. Taa beddelkeedana sicirka dollarka oo joogta oo heerkiisa bixinta kharashaadka uu ahaa mid sidiisa 1989 markii uu burburiyey derbigii Barlin. Yurub waxay joogtaa heerkeedii ugu sarreeyey tan iyo markii uu dhammaaday dagaalkii qabowba, Tian ayaa yiri. Ukraine oo keliya waxay kordhisay kharashaadkeeda 7 ilaa 44 bilyan oo dollar ama 3 meelood marka la fiiriyo wax soo saarka guud ee waddanka. Dalku waxa uu sidoo kale ka faa'iiday balaayin dollar oo deeq hub ah oo dibadda laga keenay sida Sibri ay sheegtay. Dhinaca kale, Ruushka ayaa la faahfaahintiisa kor u qaaday miisaaniyadda militariga sanadkii lasoo dhaafay 9.2%, sida ay muujinayso cilmi baarista.